sawirkii sideedaad. Iyasi ayaa way in sheegi sheeka kale. Sheekadaasna way kisaabsanaytii boqol ida. Idowgaasna sagaashan iyo sagaal ka mid ah yaa dhuunti yaa ari. Maddii dhuuntina sagaalka kale way liki fadee halka soo hari inii ahaado hal kuusan. Taas darteed yaa way ari iise haddii isin lan insin ka mid ah oo boqol halaad leh halki dhuunto oo aan raadiyayni miyaa jira. Laakiin eebahey way ari isin waylinki fadee inii jidkan shaydaan ka soo hartaan. May weeli iise yaa walaynki weeri lanka ariga jiraaw. Usiyaani hogaamiyaay, usiyaa mar walba nin seedaane, weli balaayada usiyaani hijaabe, unuu du'aysadaane, jidka eebanayaa ki du'aysadaane. Ma weeli ma dhumaane.